DJ Lexus. DJ Lexus. Your favorite DJ's nightmare. It's RH Radio. All the hits, all the time. DJ Lexus. DJ Lexus. Mom Boom Baya. Beware. DJ Lexus. www.rhradio.com. Get ready for an unforgettable mix.
It's the wild, wild winning boss. My boy, get him,
I'm a master, my G, my bazenga. Yaka fala na beef na kalenga. Laka kawa mifunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani blaze a Bentley na mabigi. Hakunanga mchane za kula baridi. Buda kila esto jiji ni na bibi. Kalale
unakula nga Ferrari.
Kalale
kusha mawe kahalwale.
Kalale
unangea mingi kahao.
Kalale yati nini kem kem. Watagwane watavai mister. Kasi ganye haini saidi. Watagwane what about it. Big bro man kona dai beef. Kalale
lale, lale, la.
Kalale hey. Yati yati nini kalale.
Kalale
ya ya ya. Kalale
hey. Papa Fadela kleme baki ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko up de na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kwena fanya kani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeza bei ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tatipio
ma DJ Lexus.
Subscribe to RH Exclusive for more mixes and music videos. Visit www.rhradio.com for downloads.
Wamogoka, ilele doba muskizaki wamechoka. Doba ukisikiza mashetani zinatoroka. Doba ukisikiza ziwa
zinashika. www.rhradio.com. DJ Lexus, your favorite DJ's nightmare. Contact him at 0746-307-159.
Officer, unachoma bisha. Officer,
Utasikiza toki jisikia weni mklasi. Zitokia dile githa unasikia tukuvua shati. Situ kupati buda usilete mashati. Na denge mejibeba ndio na wekwa katikati. Desbe nishika niko rada na wakati. Wese umesundwa chemba tusifike uko kwa panti. Ini banga ka uko rada inakubeng. Deng umezi seti na uko jaba na kidem. Kani chain na pitanga tu kwa gang. Knees and toes baby bend for the king.
Indele doba muskizaki wa mogoka. Ilele doba muskizaki wa mechoka. Doba ukisikiza mashetani zinatoroka. Doba ukisikizaki wa zeshika doi na shtuka.
Officer, unachoma bisha. Na jazi menishika chani homishe gitaga. Officer, unachoma bisha. Na jazi menishika chani homishe gitaga. Officer, unachoma bisha. Na jazi menishika chani homishe gitaga.
Shorty, I'm a shiki magoti. Nileweshe mkomboti. Oh, mi mwenzako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukienda zako minta nyongonea. Oh, mi mwenzako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukienda zako minta nyongonea.
Acheliza, baby unapenda vya giza giza, kama ujanizoe. Manara haya kuingiza, ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza, kama ujanizoea. Mama unafanya tembo,
kutwa na dingisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha kitonga
penye dhiki na shuruba pikia kondo ulinikumbata
pikipiki upande uba
popote lipo kanifuata
na bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema Mola ndo mpaji
Panda nipande tumwage mbolea baby oh oh ah
ukitaka tena tutaendelea
oh oh oh, oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby oh oh ah
ukitaka tena tutaendelea
Acheli zangu
baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe
Acheli wali zangu
baby Mana raha ya kuingiza ujue inakutuke
Twende my card sitawacha kukunyonya wenda my card mzalini mkesho taketa na kwa kandi sitawacha kukunyonya wenda my card mzalini mkesho taketa na kwa kandi visit me then the food delay night party
kuna chemistry difanye sabayo lojigale bendi bed mora kata kwa kilonyo ritaberi saman kodi dungingeni kora loyo jilangwa mata kwa leo kende monge kata polo jil fakta seneko muta soma chuma ilo kako yellow kama school bus Misiki mapenzi bazi suni school bus Nisa fall baby girl suni pool bus Kasa unzi na singa ni pool bus Masa ijumelewa ndenye cool bus
Time imefika tuingie quarantine Manina painting Ndenye quarantine
Masa ijumelewa ndenye cool bus
Time imefika tuingie quarantine Manina painting Ndenye quarantine
Show me the breadwinner ni lazima ni mkate Bibi tandaze ni kupake Sanitize kabla uja paka mate Na haki kwanga busy mina give kanga ata Ana kwanga queen so na mbaga king size Hamishika jona na taka kui baptize Wet kama ocean so the ships ita capsize Ime mnice anataka to he come twice Ina mi quarantine mesa bed sheet Girl you're so sweet basi poop on repeat Baby girl kaya that know you make me complete huh? Ami ya love na make you come quick No me can quit
Time me fit a twink here quarantine Manina painting Then you're quarantine
Na say to me I want the cool bus
Time me
for the hits all the time
Nimetoka mbali na matali na mamazi hadi ya nide my fam today And anything them I need for me come unconditionally love today
www.rhradio.com
Them I write for me all the way And if you say you never did it then you never really did it You're the fam today
Glass, glass, cuba nazo zimewaka Cash, cash, weta wechafua hapa Shot after shot ni long night Meza iko messy tuna ball
DJ na pakosa baka
Pay the price, wecha lo mini tonight 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 Bota ni presidential, hakuna mavibe Dondo bado ni ile, bado tuna rise See the feeling is amazing when you choose wise Bado nashika na washikaji wa back then Front row na mistari zilichorwa back bench Walitupa bu before watupe shangwe Sa tumefika, ona chorus
ni ya kakwe Nimetoka mbali na matali na mamazi hadi ya nide my fam today And anything them I need for me come unconditionally love today I give my all for them Them I write for me all the way And if you say you never did it then you never really did it You're the fam today Fam today from today, yonder, from today, from today, from today, yonder, from today.
DJ Lexus, DJ Lexus.
From today, mindi o from today. Mifanya ngoma kali, mindi o sonko re. Kopendi ngoma zangu, basi go away. Mushinda kama Red Bull, niki fly. To nipate kwa bank, niki bank madola. Mfupe pigi tizi jo inanona. Na haikuwa hivi, yani ni mola. Sasa ona, ona, oh my guys, the ballers.
Girl them, they only na do Show up tonight, tuna delida de do And my man them, they only na phone Pull up tonight, kuna mizinga waduru Girl them, they only na do Show up tonight, tuna delida de do And my man them, they only na phone
DJ Lexus
www.rhradio.com.
Foto moto inaleta ndoto moto, foto moto moto to, foto moto inaleta ndoto moto, foto moto moto to.
Alejandro
Noti,
si unajua wewe ni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Toto Noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga. Yeah, ukinikanyaga utanipenda ka boy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto zetu inaleta ndoto moto. Foto
Chaza que gocho.
Mini COVID my baby. Kama kali me shusha keji. Biyani nari daya titi. Pokoto ni mushi ni shazi mafeki. Baby dance hallelujah. Jo katikati dance kakololo. Iyo kote kama uwa. Leo wili ponzo tiso kwa natesa.
Kama tia roho chafu. Yeah. Kando hama ni kudensi. Ingia kwenye sakafu. Tafuto wako leo ni kudensi.
Juu ya furniture, I can see you looking at me. Indica pia kuna sativa, sura ya malaika, won't you back it up on me? Mali safi and the chain. Anything she wants tonight, tell me. Call me daddy, say my name. Now can you believe me, just a bisha. Kama tsunami, tumekuja wengi ni kasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city, yeah.
Kama tia roho chako. Kando hapa ni kudensi. Ingia kwenye sakafu.
Carolina, Halima, walipojia chia. Leo tunapiga show, yani paka popo rico, rico. Pale mukiwika Kenya ngo, na pila bado iko, iko. Leo tunapiga show, yani paka popo rico, rico. Pale mukiwika Kenya ngo, na pila bado iko, iko. Na siji dai, upendo mine sambasa. Wote wapai, wakakazi na wadadas, wanapurain. Kuma zaku zina wabamba, eh, sinavochuna kwa speech.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo,
mina wapa poro dani.
Mina wapa poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo,
mina wapa poro dani.
Mina wapa poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo,
mina wapa poro dani.
Mina wapa poro dani.
Achani wape poro dani poro dani.
Leo,
mina wapa poro dani.
Mina wapa poro dani.
Vicky Mendes.
Leo, mina wapa poro dani. All negativity, feel the vibe. Na ukatike, ukiwa tungi juu ya unjani. He actually is a good one. Walla,
walla,
one heart. Let's get together,
together.
And feel alright.
Na kiono ni majanga ye wa mukame we univofiti kama mina wajalanga mama sita we I got a one pack nite commando sipidi 4G whatsapp bila bando mbako sitari daya umenikama ya unavo shine sio mchafu kama mabata I've never seen kama ulivo mtoto kiuno kama goro shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha unanipandisha mori kama masai umefundishwa na nani we umetoka udigoni we bigo zako swaga zinachanganya nipeleke mpaka nichizi we
chomeka 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 hiyo kwenye achaza chomeka 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 para mlima kichonga chomeka 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 hiyo kwenye achaza chomeka 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 para mlima kichonga
Kwako niweke mkandarasi, nitajenga daraja la mapenzi. Warukia dhahabu na almasi, ili penzi letu lizidi nyoka we. Nashinaga mama sita, holy fire fire. Utamu ngari ngari yuani macho kama mbenita
Arapenda kanina vyo sakata kandana
Mauno yupo ni yari Mombasa Kisura waka waka meni kamata Kwenye kiza totoro nita washata
Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo kwenye ya chate Chomeka, chomeka, chomeka Para mlima kitonga Chomeka, chomeka
Mapema, very fast.
Mina jua, ati we unanijua. Kani trust, unajua, niko shua. Kemoda, chama
mama moja majua na kulai kwa lai na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema ninataka kukemba nimeshindwa kusema napata nyuma ya hema bro
najaba nimeshindwa kutema tutoka na tetema cheki venye na hema bro
na tena ye ni baby ya onze vono unajua sailors walipita na yeye bro
mapenzi na enzi kishenzi sichezi kitenzi malezi huwezi bro
na mechi ni messi na pasi kumesi kijana mwapesi na boli ndo kesi
mapema very fast
ke movie yendo cast
midogi yendo cut
si train na get it back
mapema mapema very fast
minajua ati we unanijua kani trust unajua ni kushua kimoda chama mocha machua na kula kwa line na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
spinning the hottest tracks and mixing up the beats it's Nairobi's favorite DJ DJ Lexus
Dawa bukida za kivula Bongo Moscow itani jula
Dawa bukida za kivula
HRK Radio
SQ on the beat
Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho
Niko kwete niko zana be kana kana shi nimepandisi ambana ti juni nganyare kuna vile nimekana fi nimebana shi mbotu nimeenda sumbe na se juni kona kish saubaya nikinja na mo atire nangwa makangethe na wanda na su juni koma si malego na mungana zi sosi na masi na wateki adi wanati zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo mbogi yake nikupuachi kama wakido
zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo Yakeni kupwach kama wagido
Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mkirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho
Niko mazongi wetegea ni jimez Na kunywa kumiri ya nkujibless Leo ngware mina staga na ref Kaibada watazama zikia rest Kwa marila minda zi release Juwaga muse mayuto lini breeze Uwe roskla chaji kismat Nikirandre na kwa gashida na Za kunyami usakanga kwa giz Toa choo kukisi digi kabisa Dati mi sezi float mi go deeper
Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho
Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho
Mbuku jo Nimekula mbuku jo System jo Imeninyi makazi jo Degree yangu Ni urembo jo Mbogi jo Inataka disi jo Mbukuzo Mbukuzo Nimekula mbukuzo Mbukuzo Nimekula mbukuzo System jo Imeninyi makazi jo Degree yangu Ni urembo jo Mbogi jo Inataka dishi jo Inabidi tuwateke Wamocho Tupateza matwara Wamocho Utanipata zabe Kanashi Mchana maini Sima bati Nikichora vile ntateka tuwati Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kutipulizia Kuwa moto, ndio riba
Yeje sisi najua ni kuwa moto Mkirao na rauki ya kuwa moto Kuwa moto, ya ni kuwa moto
Belikudo, STV Niko 254, yuko 250 Ndio aniguse ni lazima ntangoja So na reach for my touch phone Na bonyeza passcode Tuwasili ya ne moja kwa moja Video call on my personal Motorola Fly car, pilot, telo controller Akini mekumiswe we vipi hali Nikulete nini nikikambe isi jali Pay the price for you wakuna kitu kigali Taja tu ile kitu unadai Nikupena sema babe Zahina taka tu wewe peke Hiyo tunakoka picha kwenye grammy Watese Controller
Plus me is only us.
call me anytime, any day. Take me anyway. Summertime or winter. Oh, baby. If it's cold, let me freeze with you. It's hot. Let's go better lay. Better lay. Better lay, better lay.
Oh, baby, take over. Come over. Just be my controller. Take over. Come over. Just be my controller.
Take a superhero on a mission, yeah. Black and black, looking like a billionaire. Game the 9 more, been getting a free now, pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Floor, I cook, find yourself, machine come 10. Don't fold in a kujana breeze when I smell. It may make na shash, but you really can't tell. Take a black dude chin. We don't need it in to come low, hammy and gin. Ningumu resist, easy fly, come in. Before we trust when you better take in. Body leaky, melanin you chin, yakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, in my king too, now my queen. Squad, you're the back of DJ. Do your congas are DJ. Competition, I check it, cocky, yo. Bako yake pia ni black one. Michael Jackson, bank account, spend my cash, and her ass, competition, I check it, cocky, yo.
Boys club tumedunga mao pena nyonginyo tuko moshi I swear sezi tell pani tuko tuko seteresese mchezo reseze rani shita ni mubutu reseze switch bank wata champe das ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan nataletewa ile kitu minadai mevai wakikata maji mini kodivai na gedai there's a will there's a way niggas inje andoa chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa nowezi hepa luka yangu vile na roro so nipe stand innovation vile na kapo
nimedunga black ndani ya G-Wagon nagen nena black model and a friend chupa ni black taxi tak kwa swag
asumbuwa kaki beti ya chale
kote baka DJ
black
Pongeza TV
Black.
Competition I check it cocky up Mako yake pia ni black one
Black.
Michael Jackson
House arrest
DJ Lexus
Yeah baby can we the rest Baby can I put you under house arrest Baby, can I put you under house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best entanglements, yeah. And at that moment, baby, can I put you under house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best entanglements, yeah. And at that moment, little by little, blow my whistle. Permission granted to fire the missile. Get in the middle, play you like a fiddle. You're so sweet, so exquisite. Nani go fully equipped, he's on my exhibit. Feel longer free, how was it could be me? I am the ecstasy rating, ya PG. Nani buru, Dani, welcome a BGV. Me need you critically. Kafi na baby daddy, na katika ile hali. Ya kulamba asali, little by little. Finya mi wasukari, little by little. Don't be in a hurry, she need me critically. Kafi na baby mami, na katika ile hali. Ya kulamba asali, little by little. Finya mi wasukari, little by little. Baby, can I put you on the house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best entanglements, yeah. And at that moment, baby, can I put you on the house arrest? Baby, can we the rest? Bless you with the best entanglements, yeah. And at that moment.
Ziko la punda na mtoto si ngombe Toto maziwa kanipunguze token Kiuno kishanga, kitalia mwata Kufishwa kanzi, udhani bet langata
Turn on, flip switch, niko ghetto na French kiss Budget six figure, vile nane kitenji Bad girl, viri na miba kora ya display Erect kwenye 16, rubani kwa bet
Me need you critically Kafi na baby daddy, na katika ile hali Ya kulamba asali, little by little Finyami wa sukari, little by little Don't be in a hurry, she need me critically Kafu na baby mami na katika ile hali ya kulamba asali Liku baliku, pinyami wa sukari Liku baliku Baby can I put you under house arrest Baby can we the rest Bless you with the best entanglements
Hey, and at that moment, baby, can I put you under house arrest? Baby, can we be the rest? Bless you with the best entanglement. Yeah, and at that moment, the moment.
Shoti mbili kana lainika Toto kame beba jocho Utatani huyu damni wa moroko hey. Mkana katika nkama kako peponi hey, Mkana pakuwa nkama kako jikoni hey, Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani hey, Nikashai kwenye mwanga hatari gizani hey,
Prakata, 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 prakata
Prakata boom. Katoto kadogo nika prakata boom. Mtoto akiweza ni prakata boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzimi nanyemelea kuna vile na mdai jo Nataka kumsambo Kaneli mtasikia laha ndani ya lo Akinipa laha ndani ya lo Kake ni katait kadogo Vile nilitoa Kenya mo Ililia kakifuniko ya speedo Okwankwo
Prakata, 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 prakata
Na uso toki wana pa
Bad boy na biki pongi Emisalama man Wazuri waku smile wenye lips a pink Ra unapewa pakuneka tick Draft umecheza umefika king
Bambazona ipiga bila chesa Nadia yuko poa ya najiwa tuta tesa Na inda roo timika yudo venesa Aki yo nitanon kamisiza mpa Napenda doktor ya nani fit fiti Napenda yule mpishi pia yunileya fiti Na vile wa meja hini gali msiti Nataka tiwa sabi jindu kitu yese Kuhusu my ex, ok juza meni text Ok si ukonga less, kipata nani sex Ule bank kwa kini na interest Numana time yangu kwa kini na invest Ule umeokoka ye uniombea Nikiwa mpali nini anawekea Ule wa uba simi analetea
www.rhradio.com
Mwenzako migulu chikele
Shida
Wendo nina ugulia kwa nje pwerele Sema upenda cho utakula chikele Kinyama kurumagia ankuchumia tembele Okoro waito, you dey give me banana Your love is tamana Nacheza kwaito, okoro waito My baby tuacheze shana Tunashikana shikana Tunacheze shana Che 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 Rumba che Zina toka che che Tukigusana gusana
Unapenaga chakalake Vanilla nila, tam tam sweetie, ikichenga karo chamila,
Rubake, Benz
ziko lia sauti watupai Kupali pambe moto Kama mafuta kwa karai
okay. Na uliva katoto ito to Leo mpaka koko iko ko. Kito ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa tandiko ko. Ko ni koko Mambo tanyewa
Nikumeshe
Ya leo kiboko
Nikumeshe
Mezidi utamu
Nikumeshe She she
Asa kukwacha we
Taweza
Nende kwa mwengine
Taweza
Teuri sina Chisi
tuwa Chese
shana
Tunashika na shika Tunacheze shana Che 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 Runda Sina toka cheche Tukiusa
na kusama Obide Napigia hila kama pink Mwanege swaga hila high kit
You're a good job, brother.
Bring it in,
my sister. Nakata my demo, carry the idea. Don't attach a simba when you're not a simba. No pain, a ganya must show up. Get tango, maziki, puma. Still, I suspend my zoe, talking chicken. Oh, baby, oh, you're
Kamata kinywa jecha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi
It's all on me
But don't ask for my number Penda watoto enye darasa Unguza self into kukachi
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichofata ni Watoto na pombe Toto na pombe Pombe Toto na pombe
Nita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivu, tavuta chini Niyo haka inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kingfisha hey, If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu ay. Manze ni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na
vileo Mshuni, kuja uyu mkenasi
Kama takinyo ajecha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi
It's all on me
But don't ask for my number Penda watoto nye darasa Muta self into kukachi
Shampaka che
mpaka che
tunachekecha chekeche
chekeche
mundu wa utembetembete
tembete
wenye roho chafu hapote baby
Beba na cheki hizo haga Ndani ya dera Kweze mita minjo bazenga Chorea vitu maina kujia vitu meja Kuja ni kupe motaratara Nataka tuende keja Tuende kudaradara Chini ya matika mo utaki muadhara nitakurarua kama simba ya Masai Mara ara nikupate nikuteke nitupe lugha ndio cheke nikulambe nikumange nikuchape 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 hadi unyambe excuse me hiyo haga inaniita inakata mulete kula kama mchicha Kenya muone takupo siku nzima hadi ukiniona unaenda kujificha
Sasa wakimbie Chelewa, chelewa, mwana si wako Na uchunge usije hepa na wako Unchele usije tiliwa kwako Baby Ikibamba sana piga kelele wewe Na kama ni noma sana piga kelele wewe Boomerang dance on the dance floor Fine girls dance on the dance floor Hennessy pour on the dance floor
Nimeingiza dosi na pressure Kwenye burudani nilipiga show nilitesa Big up the fine girl in a pretty little skirt Young man in a African shirt Wave your hand and do the Odie dance And shake your bump like you know how you work Ooh, All of the drinks on me Mifuko imeja leo, imeja pesa And if you look at me Luku luku, vile na tesa Na ikibamba sana wapi nduru wewe Na kama ni noma sana piga kelele
Come to na pedico club Acha tu slow, tu show Flexi kwa flow, flow Yani tu flow, keep low Meka ear, I mean here Juu mimi ndiyo kago Vitu nimebeba, ziko bie
Demi ni nasa, demi ni chocha Aki niko aire Siriki dudu kukinyanya macho Niko bie Inachanga misha brain Tena sana mbie Geo sakia nika leo na ingi ya kindie Anade kufunga duka Nijibige pike valon Chura ni chura Ata upiti ya salon Mele na nyuma nye usi Kama nylon Nakachachishi ya home juu Kwa balkon
Iko bie Rada safi ko bie Iko bie Fiti sana iko bie Ati Iko bie Rada rada iko bie Iko bie Ati Iyenda sana iko bie
Bad girl niko bie na disaster yo Nipige lighter tunapenda marasta yo Nichere saba warosha tududu jo Nihiti lafu genge nila effect bro Na maji chafu kwa buckets yo inje bro Tunawabeba kikaskets kifo jo Wampeke jen kuzamisha tumamjulu bang Kwa sofa ore unisati tu kama check
Genge toni na take over VDJ Jones Sasa ni wanaomoka wana make do Niko bie kwa hivyo leta magondikoni Na bullet kwa piston niko na libido Washa shada shikisha kajaba Mindos kwenye wako jo atana na wababa Mate na kupea ataka uko na homa Si ati siku post ni whatsapp ina goma Whatsapp ina goma
Iko bie Rada safi ko bie Iko bie
Under my
feet.
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
kidini Panda zimeripoti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime Panda zimeripoti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Guzling tisponi ya kibla Guzling tisponi ya kibla Guzling tisponi ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shokdem Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipaa kila yutni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pochanyagu Militan nuari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko jabari Rananjoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime Panda zime ripoti Niko jabari rananjoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Tome ni mocho itabaki nimezitoka Kile ujiko jole Sinta kuokota na pata Msupa kwa counter tumakota Kona jigi 20 liter sim kama na ota Kumsuka sim kama na ota Kuna gizia nikajibata tumatora Mulu bigi amesetu Movie ya ora Ameseti mkono kwenye bakora Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menitolea G-bag Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampati
Zime panda zime ripoti Niko jabari rananjoti Kando kishada nangango ya 40 Kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime panda zime ripoti Niko jabari rananjoti Kando kishada nangango ya 40 Kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Na kwa kichwa ni na ban mambichwa Nasenda kwa kichwa na dara na shika Na wacheza kama bano bano Niko tuza lando lando Ana meza kama tembe Ame iva na edishipia na sembe Niko rada uko manyu niko lembe Niko nyege acha ni gembe Ninyonye kama embe Ngango ngango Naka ngwai ngwai ngango Ngango ngango
Panda zimeripoti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime
DJ Lexus
Jabari rananjoti
It's RH Radio
Inahuma But itabidi uzoe Inahuma But itabidi uzoe Inahuma But itabidi uzoe Inahuma, but it's a video, so
Gospel, imekuwa industry Mana bifeki wana story ministry Imekuwa ngumu kuelewa bila MC History ni tiki, natia bidiki mziki Hili watu, watu wa wondo kamili Piki piki na wapepa, kurudi nyuma Manze sita kubali, alikuwa na doto kuwa star Risasi, isa mungiza gizani Halisoma bati amekosa job, anakula matumbo Amekosa juma ini, nikamdet Haka nipena kumleta home Maze akanibeba na mchedet ya siku moja anakam na mabesa maze amewabeba
Inahuma, but itabidi uzoe Inahuma, but itabidi uzoe Inahuma, but itabidi uzoe Inahuma, but itabidi uzoe
Nimechop, nimeuza ata shamba Kupata job kibogoyo kuma Chuman kona shop, amekam akakopa Si food but deli choche anakula Kiwa do, nika uko na kijiko Hawa madenge deli unawachota na piga show Badala kujengo madona pewa tisho Nipige luku mtani jisho Nadai kupari na sina takiru kwa boy Dania miniskati kukashika sini ngori Na vile kuna njeve sina kesi kopa koti Odi, akubisha bifo pige koto Najuta songo kwa kichwa style ni punk Embe dodo kwa chumzi kaiko young Kibele bele na kwa chuo weni last Weni rast na daily
www.rhradio.com
Dana,
ulizo kautezana Kona pina kunyonga sana Nopenda kiwa sichana
DJ Lexus
Subscribe to RH Exclusive for more mixes and music videos Visit www.rhradio.com for downloads
Kiyo dhotiga kulira madabi timaeo Na wariandio kuwaru we Kiyo dhotiga kulira madabi timaeo
Unapenda kuria dana Unaulizo kautezana Unapenda kunyonga sana Unapenda giwa sichana Atiwe ni kichwa mbaya Nati leo nitaka dawa Unapenda mama sana Unapenda giwa sichana
Hainishtui lakini nimeshtuka We ni mwanaume umewekwa umefugwa Haunishtui na yo gari ya dadi Haunishtui na yo pesa ya mami Toka hapa Toka nani, unaturingia Vile umeomoka, tulitoka kayole Squeezy unaishu moja, how to ishtui Toa ufala hapa
Nako shia demi yako mindio moptik Aikosi pia nyi mnani kopi Juleo zikiisha mindio choki Na wendio chali ama weni kadem Chunga demi yako minda kapeng Abiro chwadi mindio matek Mpek, mpek, ndosi mwake mate Check, check, ndasi kule kake
Kiroto tiga kurira madao diti mahi
Kuria dana Unaulizo kautezana Unapenda kunyonga sana Unapenda giwa sichana Atiwe ni kichwa mbaya Nati leo nitaka dawa Unapenda mama sana Unapenda giwa sichana
I'm a Java man, na siyezi katema Kashadana, ka glass, ka kupima Fix your makeup, hita pangu za gemira See you later, wesi mzing, wesi king Ataka, ni kukazo, si kazi kunyi Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks Na wawo ni judge tu sana, na hawa liqui Na mangezo be like
Vitisho, highness to uui Muda utajua, hauju uui Mtu anakujua kama choi ya gava Mbogi yako inaka fruity sana No wanda manzi yako ananivuti yanga Address me vile una dress your father
Kiyo dhotiga kulira madabi Timaeo na wari andu kuharu we
Tanyo Kona penda kuria dana Unaulizo kautezana Kona penda kunyonga sana Naupenda giwa sichana Atiwe ni kichwa mbaya Nati leo nitaka dawa Unapendo mama sana Unapendagi wasichana
Mguru wengkali donyo na matire za mafinje Senior chicken in kako inde Kamepatana na sponyo kako njite Mission mista kamete kwa kite Top 10 kalifuka sides a continent
Meza mbili mbili ni ma
Supplement Kamiomoka kalipachi njo ni marinate Niko
DJ Lexus
Monument
Makauze, makauze Erika.
kupita makarena. Misi mgeni kwa mapenzi nina ujuzi kushinda wengi. Kusema kweli nimekudedi hivi crazy vise. Sikuwa na pressure baby girl sina mchumba. Sikuwa na attention extra tena tunakafunga. I road to the center no street no surrender. Mami toka mpasedo lito nasikia tumalimbo ni venue we ni Kristo. Ukikata kata turi wa ni murder. We ni mhati na sovile wa ihara. Unashikuwa na kihana za kupa mko haga.
Ah, tema nanishika, shika kakanjo, makauste chundisha, manyanga ya dago. Tema kipandisha, nashika kisogo, chuma nelalishi, narauka kidogo. Kakemka na kesa, kanaito Berita. Peri, 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 Berita, kushendo beri, Berita, senyorita beri.
Exclusive for more mixes and music videos, visit www.rhradio.com for downloads.